umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatanze mu mpera zindwi muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yarasanzwe aba yarafise imyaka 80 mugenzi wacu Eugene Mukankusi yavuganye n'umukarani wiwe Boniface Benzinge kubijanye n'urupfu rw'umwami Kigeli wa gatanu
Ndahindurwa Gana Boniface Benzinge mwari umukarani n'umuvugizi w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa umwami akaba yatanze mwatubwira ayo makuru yaba ari impamo yatanze gihe ki yaziziki yaba ari uburwayi cyangwa se yazijwe ikirago
aho ibyo biri mu moko y'abaganga nibo bazi icyo yavuze ariko ntibarabidusobanurira gusa icyo nabamenyesha nuko yatanze ni koko ariko nubundi yarasanzwe arwaye ariko bitakabije ni uburwayi bw'ukuru ndetse yabigendanaga ariko si uburwayi bw'indwara yamufashe none
Mwabanye rero n'umwami Kigeli igihe kirekire nk'uko nabivugaga nkabaye no mu buhungiro muri kumwe mu mubera umukarani mu mubera umuvugizi itabaruka rye mwaryakiriye gute
Nibyago cyane kuba natwararuhanye uko igihe tumaranye ni kirekire kuva ndetse mu ishuri biza hamwe mu ishuri rya Sida ari ya mu bafurere de la Charité niho twanamenyaniye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu twakomeje kubana
None se kuba umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatangiye imahanga aho abantu bamwe bita ishyanga byo mwabyakiriye gute
Nibyago twagize kuko ariko si igitangaza umuntu yatangiye aho Imana yamugeneye ibyo ntabwo ari umuntu ya siwe wihitiramo ngo azatangira aha ngaha aho Imana yamutegetse niho ni kubigenda
None ubu se
kandi tugomba kwemera ibintu uko bimeze kuko nawe yinyuze Imana
None se ubu hagiye gukorwa iki yari yarashatse gutaha ariko byari bitaragerwaho none ubu hagiye gukorwa iki murateganya kuzamushyingura mu Rwanda cyangwa se naha muri Amerika aho yaratuye
Ibyo nacyo turamenya kuko iyi nkuru nabo giraga ngo nko filme nuzuze no kugira bamenyesha yuko yatanze ariko ibindi biracyari muri process abajyanama none bagomba kubivugana icyo bazemeza ntiturakimenya
hari ijambo se yaba yavuze rya nyuma yaba asigiye abanyarwanda
ijambo yavuze ni uguhera kera ntabwo ari igihe cyanone cyangwa se sinavuga ngo ni ijambo rishya ngira ngo mwese ntimushidikanya ko umwami Kigeli wa gatanu akunda u Rwanda yararwitangiye kandi yararukoreye n'ubu arinze yigendera akirukorera kandi akorera abanyarwanda
yaragifite icyizere cyo gutaha mu rwa mubyaye
kandi yabyifuje kuva igihe kinini ariko nuko bitagiye bishoboka
naho mwe ku giti cyanyu ubwo murateganya iki
twebwe ibintu byose bizava mu nama tuzajya n'abandi turi kumwe n'abandi bari bamwegereye n'inama ndetse kuko harimo ko n'inama ye ubwo bizaterwa n'icyo tuzuzuzwa
None se nk'itanga ry'umwami itanga ry'umwami wa nyuma w'u Rwanda rihinduye iki ku mateka y'igihugu ku mateka y'u Rwanda
Ibyo ntacyo nashobora kubisubiza ubu ngubu kuko nacyo turamuvugana n'abajyanama Icyakora kuvuga iki bihinduye ni uko tugize ibyago kubona dupfushije umuntu kandi wari wakundaga u Rwanda kandi wakunze abanyarwanda ibyo sizo nakwirirwa mvuga byaba ari ukurondogora kuko abari hanze cyane cyane bose bazi akamaro yabagiriye kandi bazi uko yakiraga buri muntu wese atigeze arobanura mu banyarwanda yari umwami w'abanyarwanda ntabwo yari umwami w'uruhande rumwe
abatari bamuzi se Bwana Benzinge umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa mwabwira ko yari muntu ki
yari umuntu wiyoroheje cyane kandi ukunda abanyarwanda ariko cyane cyane akaba ari umuntu wizera Imana kandi ukunda Imana n'urugero yatanze mu bihe byose
turebye nk'umurage umurage w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa azibukirwaho mwatubwiye iki
ikintu umuntu yamwibukiraho cyane cyane no kumenya ko yakundaga u Rwanda n'abanyarwanda atarobanuye ikindi akaba akunda Imana ikindi twamwibukiraho ni uko independence y'u Rwanda niwe tuyikesha niwe wayisabye muri Nations Unies akaba ari nacyo cyatumye ababirigi bamwirukana mu gihugu ukuri ni nacyo yazize rwose kugira ngo ajye mu buhungiro kuko nta munyarwanda wigeze wirukana umwami Kigeli wa gatanu umwami Kigeli wa gatanu yirukanwe n'ababirigi ku buryo ndetse naho Nations Unies yemezaga yuko agomba gutaha ngo bazatange dependance ari mu Rwanda n'izo resolution bashyizeho ababirigi babirenzeho bakagira Repubulika kandi bitari muri programu ya Nations Unies. Uburakari rero bari bafite iteka nuko abakoloni bose muri icyo gihe ntabwo bashakaga gutanga independence yo muri Afurika, ariko Kigeli n'umwe mu bayisabye kandi barayibona, akaba ari cyo cyarakaje Ababiligi bakamuvana mu gihugu.
Boniface Benzinge, mwatubwiraga ko hari ibyinshi mugitegereje kubanza kuvuganaho n'abandi bajyanama mbere y'uko mutangaza andi makuru. Nagira ngo nkore umuvugizi mugire nk'ijambo mwageza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bateze amatwi iyi radio cyangwa se abakundaga umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.
Ijambo nabagezaho bitari ukurondogora, sinshidikanya yuko abanyarwanda bose bazi ukuntu umwami Kigeli wa gatanu yakunze u Rwanda nk'uko nari maze kubibabwira niwe wadusabiye independence, kandi n'ukuntu yagiye ashakira abantu amashuri mu gihe yari ari hanze ntabwo yigeze yicara, nta gihe atarwanye kubana b'u Rwanda kandi atarobanuye aho ari hose iteka, ngira ngo muzi yuko amashuri yabayeho ari i Burundi Saint Albert, ari no muri Uganda Polytechnic yari hari Kawunge, igihe cyose yahoraga arwana ku Banyarwanda aho bari, ntabwo yirebaga kubwe ariko yabaga arwana ku bana b'u Rwanda bose.
Ndabashimiye cyane rero Bwana Boniface Benzinge kuri aka kanya muduhaye muri ibi bihe bikomeye murimo. Murakoze cyane.
Namwe murakoze kumbaza iryo jambo kandi mwatumenyeshereza Abanyarwanda bose nyine kugira ngo bamenye iyo nkuru mbi yabaye, kandi bakomeze bamusabire amasengesho.